Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni ikiganiro muri isanga nk'uko nari mbabwiye kuwa gatandatu muri aya masaha tubaha umwanya mugasangira amakuru y'iwanyu. Abatari baduha telefone zanyu muduhamagare kuri WhatsApp tubone telefone zanyu. Ndabibutsa telefone muduhamagaraho cyangwa se mutubipa ni 202-441-931. Nuko banza akamenyetso ko guteranya 1-202-441-931 mutubipe kuri iyo nomero. Murakurikira rero Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 88.8 bice bitatu, ni kuri Radio Inshuti ya Bose, no kuri FM Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri www.radioyacu.com. Nabibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adrese yacu ya email radioyacu@gmail.com. ni mu ijambo rimwe. Mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu igihe mubishoboye, igihe mubonye akanya. Ikiganiro cyacu ariko muri uyu mwanya ni live. Nongerero mbaye ikaze mwese kuri radio yanyu, mukomeze kutugezaho nomero zanyu, ababishoboye mutubipe tubahamagare. Ni radio yanyu mwese muri isanga. Reka mbe mbasabiye akaririmbo ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo dutangire tunezerwa kuri uyu wa gatandatu. Indirimbo Marembe niyo batuboneye muri aka kanya. Ay.
Oh, yeah, Tobina. famille pour qu'elle tape la merveille et mon côté échange culturel. Aïe. Je vais danser, je vais danser, je vais danser, je vais danser, yeah. Je vais danser.
Malembe abanyekongo bati l'Africain n'aime pas la guerre bivuze umunyafrika ntakunda intambara ibyo rero bakunze kubigarukaho muri ibi bihe bari mu matora dukomeze rero twakira abakunzi ba radio ijwi rya Amerika abamaze kutwandikira na baduhamagaye kuri WhatsApp reka mpere kuri Severin uranyumva
ndabumva
ubiriwe neza
amahoro
na urahagana hehe
Ingozi.
Ingozi mwiriwe mutese.
Ndiwe neza narigena kazoba nyine kayo karaka ukebu.
Nuko nuko. Ye, amakuru kisaho ngaho iwanyu. Iki watubwira mu wishimiye cyangwa se cyaba cyara gukoze ku mutima mu bijyanye n'ibyabaye nko muri iki cyumweru turimo gusoza.
Umuntu zangi nashaka kuvuga ibyo numvise amakuru barankoze ko nashaka kuvuga yerekeye ajya amatora abaye muri Congo na gisanga biteza ingwana karere n'u Burundi buri mwe banyagihugu batangiye guhungira no mu Burundi sinzi ko mu babinyemereye
batangiye guhunga abanyekongo
ati narya usanga iyo habaye imvura usanga bateza ingwana mu Burundi bahungira bene
yee urayavugaho icyo amatora rero
Je n'ai pas kuvuga ingefusigaye ne muri Afrika niramenye yuko iyo umuntu yatsinda amatora yatsinda amatora nka bajya bafayuru urabona ne mu gihe boguma bavuga uko amatora atagenze neza usanga bino biteze mu rwego kurabona muri Kongo abanyarwanda bamenye guca bahunga sanga ahunga no mu Burundi
nubanze icyo batemeranwa hari amajwi yavuyemo we afayuru watekereza ko yaba amajwi yaba yaribwe
Je n'ai pas kuvuga nkajya kanama kajeje amatora muri Congo ko nene nibemere kubera urabona uko muri no muri Afrika biragwana iyo umuntu yatsinze bagiye bakavuga no muri ko bemera yuko umuntu aba yatsinze
yego bwawe urumva uwaba watsinzwe yakwakira ibyavuye mu matora hanyuma ubuzima bugakomeza
Harini sange sivaje wanyabura usanga wakise huku frasa na huku viligi huku kuivanga umatoru sivanga tate mkazi sivanga uchumia ngiju huku kari iku ukipa
iyo vijenze gute
kuna huku vise huku frasa huku vige huku wa matora ngo ngatagi mzuneza nga matora ngo wali
ee Mhm. Kuvuga ko amajwi batayemeranwaho nabo uko babitekerezaga cyangwa se wumvaga yarabonetse adahura na nayo watsinze.
Je no bona yuko bo bokumenya nyine byavuye mu hanyuma mahora akabona uko ngire batangwe guhonga abanyeye ko mutsanga nyine zabaje bateze ingorane. Ubu urabona na Ebola naye mu gihe uguma bahunga mu bindi bihugu ubona twa tari rwateza n'irya ngora Ebola. Nyuma yo uko bokumenya byavuye mu hanyuma. Mhm. Mukazi kabanda.
Mhm. Ye byuvuga. Ibyuvuga birumvikana. Nta cyaruta amahoro. Urakoze cyane rwose mukomeze mugira ibihe byiza ngaho ingozi. Ukomeze udushakire n'abandi bakunze.
So murakoze. Mugana natwe turakunda kuhira radio ujyame so murakoze muza muravugana leta y'ubundi ugira mutwe mutugira umurongo wa FM ku radio.
Ye turimo kugerageza rwose babirimo kuva byatangira. Turategereza.
Kuko usanga ino nko mu cyaro. Abanyagogo abadakunda gukoresha za Facebook na WhatsApp tusanga ibagwa no kumva makuru. Mubi atugwa no kumva makuru kandi ari radio twa dusigaranye.
Mhm.
Naho makuru ameze.
Namwe aho ngaho ingozi nuko twumvira kuri internet.
Twumvira kuri internet ku ma Facebook na ku WhatsApp.
Mhm. Ndeka twisere ku kibazo kizakemuka vuba. Murakoze. Twakire Deo. Deo.
Tabwe.
Ndiwe neza.
Ndiwe mwiriwe.
Weekend yifashe ite?
Weekend ni neza no kuri nyine kiretse nyina ubukene ngai ngozi wacu.
Mhm. Na uri ngozi.
Ego ndi ngozi nyine ku mugwa mukuru.
Mhm. Hari ubukene buhagaze buteye gute?
Ni mambo nyine tubuteje kutabona gafaranga nyine twifashisha niko bimeze.
Mhm. Ariko ntanze ari hari.
Ibigani bisanzwe n'uko byama.
Mhm. Ko twumva bamwe bavuga ngo hari inzara abandi ngo ntayo nuko.
Ni cyo cyene bigenda buke buke nyine tugaheza tukaronka n'uko dufungura buke buke nyine buke.
Mhm. Ye.
Yego.
Mhm. None icyo wifuzaga kusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Nagira mbaze kuri iki kintu, nagira mbaze kwa kiki kintu. Cyuko badufungiye aya ma FM ni radio ngaha nyine mu Burundi.
Niko se.
Hanyuma nyine kwebwe nyine abanyagihugu bato bato nyine dusanzwe dukoresha nyine ikintu cy'icyo radio duto duto urumva dushobora kubumva no kujyana ku ijana. Mhm. Yego nka jewe nkaho ndi umurongo wa 104 n'ibice bitatu urafata ujyanye n'uwo mu Rwanda.
Mhm.
Niho jewe nkanyifashisha.
Eh, bya ni amahirwe kuba wowe bitungana.
Hanyuma nyine nkaheza nyine nkabakurikirana nyine atangorana.
Mhm.
Hama kandi kanagira nshuti bize.
Mhm.
Nagira mvuge iki kintu hari amakuru nigeze kumva ahaca ngaha mu Burundi ko hoba imigambwe ibiri gusa.
Haba imigambwe ibiri ya politiki?
Ego. Njyana nyisike nubyimbira ko menga nibyoshe umenga nibyokunda nanjye niko ndabibona kuko umuntu burya ku byimbiro by'iyo urumva niwo muhatira hantu nyine ataba ashaka nawe.
Abona bavuga ko hagombye kuba umugambwe hakaba umugambwe uri ku butegetsi n'undi mugambwe umwe gusa waba utavuga rumwe n'ubutegetsi.
Nayiprona. Nayiprona ko bivuze kuvuga na gaso y'umusegera cya perezida w'u Burundi.
Ntacyo bavuga se kuba haba inani hubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bakwibumbira mu runani rwo kungura ibitekerezo leta.
Eka ibyo nibyo kuko n'ibwizwa shingiro baheruka gutora byarabivugamo.
Kubwawe rero kubwawe urumva hagombye kuba amashyaka menshi.
Nibyo nyine umuntu akizajya nyine abantu baba bafite ibyiyumviro nyine birakenuka nagenda nani ndabyumva. Hanyuma nyine mujye mudutumirire mugosakanya mujye mudutumirire agatogwa yari yashinze irya FNL y'iyi sasa amizi y'Abarundi. Hanyuma muduhe aduhe umucyo aho bigeze ibyiwe iby'uwo mugambwe wiwe yari ashinze ariko gusa mugabo umuntu amakene yumvise niko batigeze bamwemere.
ndiko tuzareba hanyuma na tubonera kanya tuzamutumira muganire
yego yego na yahandi nyine weekend tubona neza urumva nyine akire tishimye murakoze gose
nge urakoze hanyuma uri ingoza hagana hehe kugira ngo abandi nabo baba bari mu gice uherereyemo ariko batumva radio nabo babashe kwifashisha uwo murongo kuko mukanya twavuganaga na Severin na wari ngozi ariko sinza aho aherereye we yavugaga ko kutwumva bimugoye
mu gisagara
cya ngozi
ariko nibice bimwe nyene bigomba gufatana na hafi n'u Rwanda
ubwo ntago tumukimo ufite kuri telefone tuzi igicererere
tuvuye muri komine urumva ni hagufi
rwose urakoze cyane ubwo wabari mu gisagara cya Ngozi nyine bakomeze batwumvire kuri FM 104 n'ibice bitatu yivugira mu Rwanda hanyuma mukomeze mwihangane nyine ubwo turizera ko ikibazo kizakemuka mukongera kubona FM yanyu
murakoze n'ukuri byo biza tubyumvira
urakoze cyane natwe turabitegereje rwose n'icyizere mugire umunsi mwiza
yego murakoze
twibutse abakunzi ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga cyo kwa gatandatu aho tubaha umwanya mugasangira n'abavandimwe inshuti abakunzi b'ijwi rya Amerika amakuru y'iwanyu cyane cyane mutubwira nka yaranze icyumweru kirangiye hanyuma nibyo mwaba muteganya mu cyumweru kigiye gutangira imbere ahangaha radio yanyu rero irabategereje mukomeze mu duhamagare icyakora imirongo ya telefone banza itameze neza cyane hari ama telefone turimo kwakira agahita cika hari Shari atubabarire mukanya telefone ye twamwakiriye tugiye kumuha ijambo ihita cika radio yanyu rero ikomeje kubaha umwanya buri gihe kuwa gatandatu no ku yindi minsi igirano muri sanga muziko mucyumva buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru tuvuga ibintu bitandukanye ibyo mwifuza ko tubaganiriraho tubaganirira kuri politiki tukabaganirira ku byerekeye ubuzima tukabaganirira ku byerekeye imibereho bya societe civile uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibijyana n'abana byerekeye kwita ku buzima muri rusange ubwo rero ni ikiganiro cyanyu mwese mujye muduha ibitekerezo n'inama ku byo mwifuza ko tubabwiraho mu gihe tugitegereje rero abandi reka mbasabire akandi karirimbo
I'm the king of the condo. I do this and go. Baby, why I'm doing it? Say, a third of love, baby. Pass all out, baby. I'm going to do it, baby. Say, they go from my patio. I'm going to do it, baby. I'm going to do it. Tafida, oh, Tafida, sugar.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 abishoboye ariko mwajya no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com dukomeze ku murongo wa telefone twakira Jean Long uranyumva mwiriwe
yego
urahagana he
ndi ndera ahantu bita ku mukuyu muri Kigali
weekend bite rero
weekend imeze neza turi nta kibazo
nuka
sibye ko ngiye maze iminsi ka malaria karangandaguye
yego wakoresheje inzitiramo buse
inzitiramibu kuyiraramo mba ndayiraramo cyakora ko nagiye no kwa muganga bampaye imiti
Ni ukwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu yafashwe
ni ukuvuga ngo ubungubu imiti bampaye ndayimara uyu munsi
urumva se urimo kwijajara hari agatege karimo kugaruka
cyane rwose nk'ubungubu nayenerekeje ku kibuga nagiye kureba agapira ahantu bita Ijurwe
ni bande barimo gukina
ni ikipe y'Ijurwe yahani wacu irimo gukina n'ikipe yo mu gace ka Gasogi ahantu bita ku Gashure
ni bande barimo gutsinda se
kuvuga ngo ubu ngubu umukino nibwo maze gutangira biracyari ubusa ku busa.
Ariko birashyushye.
Birashyushye nanjye ikipe y'iwacu ije urwenda nsanzwe ndayikinamo ariko ntago
nabashije
bitewe n'ikibazo cy'uburwayi.
Nta cy'ubwo urajya ko urogeza bagenzi bawe
cyane. Nanjye bumva nicaye ndiho ndeba umukino uko bimeze. Nk'umuntu usanzwe w'umusiporutifu ntago nabura ku kibuga ngo nuko ari malariya, ariko ndihangana nkasindagira nkagerayo.
Nibatsinda biraguha ingufu zo kuhitukira vuba ahubwo
cyane rwose.
Reka tubifuriza amahirwe. Hanyuma hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika se?
Ni ukuvuga ngo icyo nakifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika se cyangwa namwe mutegura ikiganiro muri Isanga. Hari wenda hari ikintu na kimwe maze gukoraho research kijyanye wenda na football yo muri aka karere turimo k'ibiyaga bigari. Turabona ko wenda dufite igikombe cya Sekafa. Ni kimwe mu bikombe bimaze igihe bitegurwa se, cyangwa ni kimwe mu bikombe bimaze imyaka myinshi bikinwa hano ku isi. Ariko nkaba mbona Sekafa yacu nta terambere igira. Nkaba mbona kandi nta makipe yo mu gace ka Sekafa yaba kerede se cyangwa amakipe y'ibihugu agira ikintu ageraho. Yemwe ikintu nabisabira nk'Ijwi rya Amerika mutegure, nawe ubonye ikiganiro muri Isanga aricyo giho urubuga abantu bagatanga ibitekerezo se cyangwa mukabasha no gutumira abantu bamwe na bamwe. Mwazashaka umuntu umwe ukuriye se wo muri Sekafa se cyangwa nk'undi muntu wenda niyo yaba ari uwo mu Rwanda se cyangwa no mu Burundi. Umuntu uzi ibintu by'umupira akagira ikintu yabidusesenguriraho. Icyo kintu cyazadushimisha tukabasha kumenya icyerekezo cy'umupira wo mu karere kacu, kuko tubona urimo ugenda urimbuka bitandukanye n'uko ameze mu minsi yari ishize.
Njye ndumva uri umufana wa football rwose
cyane. Njye ndi umufana ukomeye rwose. Wibuka ko n'ubushize ko izina ryanjye Longo ko ryavuye ku mupira w'amaguru.
Kubera ko ukina.
Cyane rwose ibyo bintu rero nimubidukorera bizanshimisha, kandi ndabizi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo bizabashimisha
rwose. Urakoze cyane Jean Long, ubwo igitekerezo cyawe n'ukukigeza kuri bagenzi banjye, hanyuma ubundi tukazareba uko twabatumirira umuntu akabaganirira. Kandi barahari bakunda football koko.
Murakoze, turabakunda cyane.
Urakoze cyane, ngaho ukomeze kugira umugoroba mwiza.
Namwe kabisa witeka biteho, turi kumwe.
Turi kumwe, murakoze cyane.
Ego.
Twakire Emmanuel.
Mwiriwe
neza Emmanuel, urahagana he?
Ndi mu Rwanda, mu Kigali, mu karere ka Kicukiro.
Mwiriwe mute ku Kicukiro se?
Kicukiro ni amahoro, izuba riraho rirava. Natwe urebye imirimo iragenda, ariko basi ko twaba twagiye gusenga n'umunsi wari ku isabato.
Uri umudive?
Divan.
Nuka. Ubwo ni iki rero?
Nshaka wenda kuvuga ku makuru mwatugejejeho muri iki cyumweru turimo dusoza. Ariko wenda reka banze ngaruke ku ntsinzi yacu, ikipe ya Perezo yitwaye neza.
Nuko, felicitations.
Rwose ibyishimo ni byose, ni akanyamuneza ku mutima.
Rwose ubisangire n'abandi bose bakunda umupira.
Aho bari bose ku isi, abafana ba Pen rwose babyishimire.
Nuko.
None reka wenda mvuge ku kibazo n'ibindi byishimo byansanze ejo bundi ku matora ajyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba baratoye nyuma yaho wenda ntaniteze ko wumva ntihagira umuntu utorwa kumvikana n'ubutegetsi ashobora kuba imyigaragambyo. Ariko mu bigaragara byabaye amahoro.
Imyigaragambyo yagiye iba ariko nta.
Ariko ntabwo ari cyane.
Ntaribi.
Ntabwo ari cyane urebye. Ahubwo ikibazo nari mfite kuri biriya ko wenda nk'abantu baba bagiye kwiyamamaza bafite imiganda bavuga ngo dushaka guteza abanyagihugu imbere, hagira utorwa noneho umwe muri bo ugasanga arashaka kugira ngo ase n'uteza intambara, ahubwo ubwo saba ashaka inyungu ze ku giti cye.
Urashaka kuvuga igihe batumvikana ku majwi?
Je batari kumvikana ku majwi kandi bose bahuriye mu guteza igihugu imbere.
Mhm. Ibyo bikunze kuba akenshi y'abantu bahiganwaga mu matora, buri gihe hari utsindwa gahita yumva ntahita byakira neza gahita yumva ko amajwi bayibye, ariko babyifatamo mu buryo butandukanye. Hari ubivuga yageraho ngaho, hari n'utanga n'ikirego ariko ibyo urukiko rwemeje akabyakira. Hari n'abashishikariza abantu imvururu, ariko nk'uko bivuga bose kubera ko bakorera abaturage kandi babatuye, bari bakwiye no kujya bashyira bategereza n'igihe kindi bakemera ugomba kuyobora akayobora, hanyuma bakazagira igihe cyo kongera gutora, ariko amahoro akaboneka nk'uko bivuga.
Wena dukurikije nko mu bihugu by'i Burayi, perezida ajyaho bakavuga ngo bibye amatora bikarangiriraho.
Mhm.
Ako muri Afrika nyambona bibi kibazo kugira ngo umuntu yemeye ko yatsinze.
Buriya naho bizageraho bihagire.
Ahari mwazadushakira nk'umunyamategeko ujyanye n'ibintu bijyanye na politiki. Tukazamusobanuza se kuki iyo umuntu agiye kwiyamamaza buri wese avuga ati inyungu ni iz'abaturage. Ariko hagira uva muri we ntashimishwe n'uko mugenzi we yatsinda. Kandi bose umpumbera bari imwe, abari ukugira ngo bateze igihugu imbere, ndetse muri rusange abanyagihugu bose. Ariko kugira ngo usange bahurije hamwe, ahubwo ugasanga nibo bari guteza ikibazo.
Urabyumva ariko ko iyo yagiyemo abashaka gutsinda.
Abashaka gutsinda, ariko nanone abashaka kuri iyo ntsinzi bagomba kwisangiza abanyagihugu.
Nibyo, ntajye kubahungabanya ngo nuko atatsinze.
Ahubwo abura gaturika nanone ko nayo yagakwiye kuba ishyigikira ibyavuye mu matora ikaba ibirwanya. Yo burasiya buri gutigira ngo iteze ikibazo.
Ariko nta kirabivugaho bisa nkaho yavuga ngo izi watsinze, ariko ntabwo yarigeze avuga izina.
Aho kutavuga izina no kuba haravuyemo wenda watsinze by'agateganyo, ukavuga ko nanone bibye gatari byo, urumva nabo nundi bashyigikiye ko Fayulu yaba ariwe watsinze.
Ubikuyehe ko batamuvuze? Ubikuyehe ko batamuvuze izina? Uramwitekerereje
ariko ariwe wa kabiri, n'ubundi ntabwo wavuga ko Shadara ariwe ukurikira.
Reka tubareke ubwo bafite ukuntu bazabisobanura.
Kadutegereza tuzarebe gusa Imana zadufashe bizaba amahoro da ntibizabeme intambara.
Rwose umuntu yakwifuza amahoro, buri wese yakwifuza amahoro, kuko iyo igihugu kimwe gihungabanye n'icyo bituranye nacyo nuko nta mahoro kigira.
Ubusanga ari ikibazo. Natangiye kujya mbakurikirana cyane, rero mwanya kiriye muri uno mwaka namaye mu ambasaderi wanyu. Narishimye cyane.
Urakoze kuba wahisemo gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika bushishikariza n'abandi.
Rwose ni ukuvuga ngo 5/5 mba ndi kumwe namwe.
Rero ni ukujya ushaka n'abantu b'igitsina gore nabo bakitabira ibiganiro byacu.
Ni ukubashishikariza n'ubundi nzajya mbikora buri gihe. Uzi ko n'ejo narahamagawe, n'ejo ubundi buri gihe nta kiganiro cyancika.
Mujye mutwihangana nitugira abo tudahamagara, ntabwo ari ku bwende bwacu, nuko telefone ntizikemo rimwe na rimwe, cyangwa se umuntu twamara kumwakira igahita icika, ntiyazagira uwibeshya ngo avuge ngo bahitamo guhamagara kanaka. Mwese mufite ijambo
rwose, ntabyo kuvangura rubanura, warobanura umuntu utazi.
Urakoze cyane rwose, nawe ukomeze ugire umugoroba mwiza, dusuhurize n'abiwanyu.
Baraho ndabasuhuza.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, dukomeze twakira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Remo, umwanya ni uwawe, urahagana hehe?
Uganda, ahantu bita Guru.
Guru, muri Uganda?
Majyaruguru ya Uganda.
Mwiriwe mute saho ngaho?
Irebe neza, ubushyuhe ni bwose.
Nta kavura mufite se?
Hari izuba ryinshi, narahageze birantonda, mama ngiye kwamara nk'icyumweru, narahageze birantonda, ubushyuhe bawo bumeze nabi cyane.
Ubwo ni ukuvuga ko mwambara utuntu tworoshye?
Reka uri mu kazi aho bwambaye isarubeti.
Urashya noneho.
Ewa nurasa nyina ariko nyina ubwo haruko tubigenza nyina.
Hanyuma abahageze mbere se bakubwira ko umuntu abyifatamo gute kugira ngo amenye urwo bushyuhe.
Urabona nawe twegereye Sudani yepfo. Ntabwo ni namuna mu majyaruguru ubundi ya Uganda ni nk'ari ku mupaka. Biragoye. Yarakubwira ati ihangano uzamenyera nawe bikarangira nyine nawe umenyereye nyine.
Urateganya
kwamara dukora nijoro kugira ngo twirinde izuba.
Urateganya kwamara igihe kinini se? Urateganya kumara igihe kinini?
Oya, nakaraka nakoraga yo ngiye gutaha ntubire mu masomo.
Okay. Yee, uhaho uronke rero.
Yego.
Hanyuma niki se wabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Okay, hari ibintu nagiye nkurikiranya akenshi aho ngaho by'ibindi byo wa mugenzi wanjye aro Emmanuel Menya. Wamaze
ko biki?
By'amatora yo muri Congo. Yee. Harimo ibintu byanshanze n'ubwo harimo n'abantu babivuga sinzi ukuntu wenda babyumva buri wese afite ukuntu yumva. Hari umujyi wo muri Congo mu majyaruguru bita Beni.
Ntabwo batoye
bo ntibatoye. Ese bizagenda gute? Yee, kira kintu ko cyanyobeye
abenshi byarabacanze, ariko nyine urumva nta kundi byagenda. Bavuze ati ntago bajye gutora kubera ko bashobora gukwirakwiza icyorezo cya Ebola cyakwirakwira ku buryo bworoshye. Ubwo urumva ni mu rwego rwo kurinda abaturage.
Bazatora nyuma kandi amajwi yarasohotse.
Kubitega amaso ibyo ntabwo nakubeshya, nari nzi ko byarangiye kubera ko bazaba bamaze kuyatangaza kandi perezida yagiyeho. Ubwo ni ukubitega amaso.
Nakubitega amaso rwose pe.
Me nk'uko bivuga nta hariya basa nkaho baharinganiye kubera ko uburenganzira bwabo butubahirijwe. Bagombaga kubona nako ni amahirwe, bagomba kubona amahirwe yabo yo gutora, ariko ntibyashobotse kubera ikibazo, impamvu zumvikana.
Nge nakurikiye Okapi, Okapi Radio Okapi, barimo kuvuga ngo bazatora ngo nyuma ni bari mu kwa mbere. Mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri?
Reka turebe.
Sinibuka igihe, nkavuga se ubwo nanone amajwi yasohotse ya perezida baba batora iki?
Byaba bitoroshye, yamaze gutorwa akagenda akanarahira. Reka tubitegereze tuzere biho byerekeza.
Ntabwo kanajya mvuga wenda kandi ni kuriya maze dutumira abantu bo muri Minedike mu Rwanda
kugira ngo
hano harimo nk'ibintu bukuno gutya muri zino 12 years babashyiraho washyireho ngo korotire, ugasanga umuntu atangiye mu wa mbere arinda arangiza iyo korotire itari yajya. Ese amafaranga ajya he? Tukwenda umuntu akababaza ibibazo.
Icyo kintu rero ejo bundi twakigarutseho, numvaga twarakigarutseho na n'umwe mu bashinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza uburezi imbere. Yararimo avuga nyine ko icyo kibazo yakivuzeho ko hari ababyeyi bacibwa amafaranga y'uruzitiro ngo agahora hacibwa amafaranga ariko cyangwa se runahari
kubakurikira zabigoye. Ariko nge hari ahantu nize ntabwo ari muri 12 ariko iyo korotire barayivuze na n'ubwo nge nigeze kuhagera. Ego ndumirwa ahubwo
usanga nta ruhare.
Nta ruhare rwose kandi twatangiye mu wambere.
Ibyo yabigarutseho byari byose. Tuzakomeza tuganire kuri kiriya kibazo cy'uburezi, ni ikibazo kirekire ariko yabivuzeho nyine icyo ko hari ibyo barimo gusuzuma, barimo kwiga uburyo amafaranga yajya asabwa ababyeyi kubera nk'ibyo by'uruzitiro, ngo hari n'abasabwaga amafaranga yo kugura imodoka ya deriteri n'ibindi byinshi.
Ni nk'ibyo nyine.
Ya ibyo byose ya tuzagira tuzongera tubigaruka kuko ni ikiganiro umuntu atakora mu isaha imwe gusa ngo byose ibibazo byose abirangije. Ubwo twizere ko tuzagikora waramaze gusubira mu Rwanda yenda ku buryo wabasha gukurikira neza. Aho ngaho se udukurikira kuri internet cyangwa ni kuri FM?
Ni kuri internet cyangwa FM.
Ukoresha ku iyihe bwo? FM utwumviraho ni iyi
ari yitwasanya hiti hubwihivavugiramo
ngo ni sanya
sanya sanya radio hiti bavugiramo
oh ibicishaho birimo kuba cyangwa ni nyuma
oya ukunda kwishana naka kwenye wajyo murongo ariko nikubafatisha kuri radio rwo mu Rwanda
iriya ijana kane n'ibice bitatu
ijana kane n'ibice bitatu
okay.
No sanya rero igahita ivugiramo hari igihe ikavugiramo bigahita bicira
ariko yitavugiyemo murabyumva byose
turabyumva
okay sawa urakoze cyane
yego na
Ndajijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga twakire Edison. Turi kumwe?
Je turi kumwe.
Ni mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ure mwiriwe.
Yego. Uraduhamagarira he?
Mu Rwanda ndi mu Rwanda.
Ko hehe. Telefoni yawe kwisa nkaho itumvikana neza.
Ndabumva.
Nuko. Uri mu Rwanda hagana he?
Ndi mu Bugesera mu.
Umurongo umeze nabi ariko ndakumvise kuri mu Rwanda mu Bugesera.
Yewe ndakumva neza nta kibazo ndagukurikira.
Nuko. Weekend ifashe.
Weekend twahiriye neza.
Nuko.
N'amakuru twumvise
ayahe
aya makuru yo muri Congo kuko buriya twari tumaze iminsi dutegereza ntigishika ibizava mu matora tukumva dufite ubwenge ko Kabila azagerageza guhitamo shado bikaba bibi mayo kumva ko habahinduka twumvise ibizava
Niyo phone yawe imeze nabi. Uti nyuma yo kumva ko
aba impinduka muri Congo. Gara ari na Afrika yacu muri bihugu twegeranye. Twumvise tubyakire neza kuko twabonye ko Selvina koyamo.
Mwari ruhukize mwumbonye ko bibaye mu mahoro. Nukuva ko mwakurikiraga amakuru ya Congo ku matora muri munsi.
Ni ibintu twakurikirana. Ikintu cyatangaza.
Ariko rero sinzi impamvu mu Bugesera ubusanzwe telefone yajyaga icamo neza, ubu sinzi ikibazo kihari. Hari imvura, hari iki? Cyangwa urimo uragenda?
Ndicaye rwose, ndatuje, nicaye ahantu hamwe, ndabona amarezo nyafite. Yewe ijwi ryawe rirangeraho neza nta kibazo.
Yashobora keretse niba ari iby'iwacu hano kubera ko twebwe mu kanya ubu twiteguye neje ishobora kuba inakazi uyu munsi n'ejo. Ishobora kuba ari ikirere cyacu.
Birashoboka, birashoboka. Hanyuma hari utuntu mvuga nshaka kuvuga. Ndashimye cyane ko ibihugu Afurika hano iwacu.
Yewe umbabarire rwose telefone yawe nta hano ntago turimo kukumva neza iravuga igacika
narinduze ndashimwe cyane impinduka zabaye muri Congo ariko nkanenga cyane nkanenga imyitwarire y'ibihugu binini nk'ubufaransa igihugu nk'ububirigi igihugu nk'amerika kuko biriya bintu byo kuvuga ngo ntibemeranya n'ibyatangajwe biragaragaza kwa kwivanga kwabo muri iwacu biriya bintu rero bakagombye kubitegerezanya amatiko
zoroheje ibyo uvuze hari n'undi mu nkwanyi w'ijwi ry'Amerika nawe wari wabivuze mu kanya Edizo rwose reka ngushimire kuri iki gitekerezo cyawe ubwo nejo n'umunsi bazaguhamagara twizera ko cyangwa se nejo bundi twizera ko imirongo noneho izabimeze neza urakoze cyane
Kwanza na
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga mutwihanganira amatelefone arimo gucamo nabi, ariko turakomeza tugerageze ibishoboka byose.
Titi Ghana, Piero Le Blanc.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Dukomeje rero kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijambo tugiye kuriha Innocent, uranyumva? Wiriwe neza? Ni urahagana he? Bujumbura, mwiriwe mute? Uradutangariza iki rero muri izi mpera z'icyumweru?
Ariko cyane babarira ni kukubera nko kwa gatanu ishike nk'abapfuye bamwe gusaka mu mihanda mu buyenzi ekome arafise kwa muntu n'abatakafite bacha bagatwara muri bese kubafunga ngo nuko atabukaye ufite kandi cyangombwa ibitse kandi wansaye utanze amafaranga ibihumbi bibiri kandi ufite amafaranga muntu ikimishe cyatangaje kandi naho mwahurira mu barabara hose bavuga bagutwaye sinzi gituma icyo babigira kandi ubu ufite amafaranga muntu n'ibyangombwa
ubwo icyo barebaga ni ukureba abantu bafite ibyangombwa
ni ukubera naho muhora mu nzira ufite ibyangombwa cyangwa muri nka babiri nka batatu uhita ubona ufate bagakujya kugufunga kandi mukupayo wenda gutanga ibihumbi icumi ntuvayo atari munsi y'ibihumbi icumi icyo nicyo washoboka
none se bavuga ko babafatiye iki kandi muvuga ko mufite ibyangombwa babakwatse ibyangombwa urabibahaye hanyuma bakakujyana bakujyanaga bakubwira ko bakujyana iki
eso we ntakivuga we nkuko musanze muri nka batanu cyangwa nka batatu ubona bagufata kandi ufite na karanga mu urakujyana muri bisero kandi ubaye utanze nk'ibihumbi icumi
none inosa urashaka kuvuga ko baza bakabasanga muri nka batatu cyangwa bane batanu bagakuramo umuntu umwe bakamujyana cyangwa bashobora kubajyana mwese
hari igihe babajyana mwese wowe ukize inama ukarana ingene ugenda urabajyana neza nk'ahitwa kuri data hoho nko mu masaha ine y'umurango cyangwa mu masaha ya kumi niho bakunda gufata cyane cyane sinzi igitsina sinzi ikibazo kigera kubera
uwo bafata amamurekura ari uko atanze amafaranga utayatanze bigenda gute
uyu ntubwo utayatanze n'ibihumbi icumi cyangwa mirongo ibiri utayatanze ntubwo nyine uwo tugira kuko utayatanze
nana se ubu yitwaje cyangwa hagomba kuza abantu bo mu muryango cyangwa inshuti bakagomba kuyakuzanira kugira ngo uvemo
yego uwa telefone bakaye kuzanira hama ukabona kuvayo
ubwo rero ntimuzi icyo mama mufatiwe kubera ko ibyangombwa mama mufite kandi aribyo babasabye
ntabyoze kubera yemeje muri iyo minsi heze barafashe kandi ufite na karanga muntu kandi byose ibintu byose na bake ndabifite mugabo naherutse ndayatanze sinzi icyo babigira sinzi rero ayo mahera ariko bayarondera icyo bayarondera sinzi kubera
abo ni abaki baba bafata ni abashinzwe umutekano ni abayobozi ni bande
abo bafata ni abapolisi gusa wowe ubona bagufata wurira imodoka y'igipolisi ihagaze aho hantu
rimaze igihe se cyangwa byabaye uwo munsi kuwa gatanu gusa
wumva kuwa gatanu aho bari kubaka mugabo baza baraza rimwe nk'umuyobozi bakaza nka kabiri urumva mutumiranye hoho naho nyine ubuzima n'abagutwara
aho ni mu mujyi gusa
ni mu mujyi nk'aho mu gisagara
ubwo bashobora kubabwira impamvu barimo kubafata n'ibyo mukenewe kuba mufite kugira ngo mudafatwa reka tubyizere
hari ikindi nagomba kubata none kiringo leta yari yatanze kuvuga aya maradiyo leta bacyaranze none bimeze gute ko twebwe kumva ikiganiro reka ko bigoranye nyine wumva bagiye kugurura ryari nk'amaradiyo amwanya
nyine sa rwose ntago nakubonera igisubizo natwe turategereje na bagenzi bawe bari babibajije ariko njye nta gisubizo nababonera icyo nzi ni uko ababishinzwe babirimo kandi twizera ko bizagira icyo bitanga
yego reka tubyizere yuko bibazo byugurura mu minsi iri imbere
urakoze cyane
ese namwe murakoze ku duhamagara ku kiganiro
twakire na okero uranyumva
mwiriwe
neza urahagana he
Uganda mu majyaruguru district Pader
hehe
muri district bagita Pader
district ya Pader
yes mu majyaruguru ya Uganda mupaka wa Sudani na Uganda
uri kumwe na ninde waduhamagaye ari hariya Remo ndakeka
Remu aherereye
harimo ari muri guru
ah guru guru nda paderi biregeranye ni gitite jani mbi bariko ntaga ari hamwe
okay murakomerera ho ngaho
yiti ano turakomeye turashimye imana
nuko yatubwiraga ko hashyushye cyane naho nikimwe
eh aratije cyane mu gihe cy'izuba cyane cyane birenze kwemera
yee ndyoroshye ubwo umaze yigenda wowe se we yaramaze amaze agahigatoya kandi azavayo vuba
anje maze yigiye fite n'ibyangombwa bya Sudani na Uganda ndumwe n'igihugu
ukora business
mwari bwato mu nyanja ya Rubati
eh urumo ababita ngo iki haryo
abavuba ubwato
urumo eh
eh
eh okay. Hey, hari umuntu turi kumwe hano nawe wavukiye hafa aho ngaho.
Hey.
Hey.
Ni byiza.
Hey. No, ubwo se
akubwiye ko arahazi.
Arahazi niho yavukiye.
Hey.
Mm.
Ego ye.
Yeah. Umaze igihe twari ubwato se?
Maze igihe ariko kisiamo na korani ndi business mujibu kia Sudani mze ukure rayu agaruka
ni vijiza chan
nize
kutiva jirugwa riko wavuche muri Uganda chango mnyar Gwanda wavuki chinyar Gwanda
wavuki chinyar Gwanda ndu mnyar Gwanda
no business legenda sa yubukato
akarame
ni business y'ubwato iragenda.
Iragenda nta kibazo gihari.
Nta babandi bayobye amato mubona aho ngaho.
Keretse abakunda guturuka muri Kongo za mu bice byitwa Ituri cyangwa Bunia. Nibo bakunze kuza ari abatsengezi ariko government ya Uganda ikagerageza gushyiramo imbaraga ikabasubizayo.
Oya bajye babareka mwikorera akazi kanyu.
Na kibazo gihari.
Ubasha kudukurikira se kuyihe mirongo.
Tubagurisha ku shortwave ariko none ikibazo kibaho. Iyo kumisi ni byizi kugeza ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha nimugoroba ya saa kumi mu kira kiganiro cyanyu ntabwo tubakurikira. Akenshi twifatira imirongo ya Sudani shortwave ntabwo tubumva na gato tubumva ku wa gatanu tumwe ku cyumweru gisaha. Nagerageza mukazahinduramo
ubwo ni ukucunga tukareba niba hari imirongo cyangwa se mushobora kuba mwadufatiraho hafi aho ngaho ibice bya Sudani cyangwa bya Uganda none se hari akandi kantu wifuza kubwira se abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya
nashaka kuvuga ku bintu bibiri Kongo na Amerika ibi bihe Amerika yari irimo cyangwa ikirimo iki bita shutdown hano ni Amerika abadepite ba Amerika njye ku ruhande rwanjye nanjye nabashyigikira ntibahe ariya amafaranga ya Trump kubera ko Trump uko biri numvise afite ibitekerezo bitari byiza gukunda abantu ntabwo afite umutima wo gukunda abantu
niko bigiye kubibona
nibaza uru rukuta ashaka kubaka rutandukanya Amerika na Mexique nibaza uru rukuta arashaka kurwubakira ni urukuta rurerure cyane kandi yibuke mu gihe cyo muri kampeni yiyamamaza hariho umwana wamubajije w'umunyamerika mutoya sinibuka leta yarimo yiyamamarizamo umwana aramubaza rero urukuta urabishaka n'iki urashaka kurwubakira iki hano nibaza n'abadepite bamaze ati uru rukuta urabishaka n'iki nanjye ku bwanjye numva ko batamushyigikira turapo agerageze gukunda abantu kandi ikindi akenshi iburyo bubatse urukuta rutandukanya nk'abantu bubatse inkuta ku mazu yabo hari arashaka kwerekana ngo ashaka abari mu rugo ariko abari hanze ntago abashaka
ku byerekeranye n'umutekano se iyo ukoze urwo rukuta ugira ngo hatagira abakuvogera
oya akenshi buryo ukora urukuta na rukora uwashaze kugutera ntiya burukwa mutera ariko atrapo no kwango ntaga ibukunda abantu batukuka hanze ya America ahubwo arakunza abari mu gihugu mu hagati
burashaka kuvuga kimwe n'abavuga ati ibyo hari n'abatanyura kuri urwo rukuta bakanyura munsi y'ubutaka
ya bakanyura munsi y'ubutaka
nyarutsa none nyereka nkure cyo nyarutse none no kuri Congo gatoya hari nabandi bategereje kugira ngo nabone umwanya ugenda uba mutoya bataza kumva ko twabatereranye
hano saka kuvuga kuri Congo bigaragara Kabila yakoze neza
gute
kandi akereka East Africa karimo karahinduka mu miyoborere ya politike twifuza ko ibyabaye muri Congo Kabila go kwemera kava ku butegetsi ataruhanije twibuke Kabila ni umusirikare ntabwo yigeze afata icyemezo cyo kuba ngo reka ndwane njye mu ishyamba ndwane ndatse nongere sibire ku butegetsi byaba byiza abategetsi muri kano karere cyangwa muri Afurika barereye kuri Congo Kabila ikintu cya mbere mushimiraho ntabwo yigeze ahindura constitution kandi ntabwo yigeze avuga ngo reka nikoreza abaturage ibisete n'inkangara nk'uko tubibona mu bindi bihugu cyangwa ngo atereza ati agaze abaturage cyangwa abandi bafunga bashyireho imisoro ibyiza reka n'u Rwanda tubirebereho Burundi Uganda tubone Rwanda nk'igihugu cyacu tubone abo ba Victoire Ingabire tubone ba Rwiga Rwigara baherutse gufungura tumufate nka etienne Gisekedi nabo tubabone bari muri politiki isesuye ntawe ubabuza ntawe ubakoma
igitekerezo cya
Afurika tubone ko politiki ya Afurika iri kugenda neza icyo tuba twifuza cyane imihindagurikire muri Afurika ya politiki igende neza twibone ko buri muntu wese yibona muri politiki ntabizire
urakoze cyane rwose ku gitekerezo cyawe
reka cyane cyane
hasigaye undi muntu uri udutegereje umaze akanya ariko rero
reka mama dari aba sisigare cyane abanyapolitike bari hanze y'igihugu tubabone mu gihugu ubu ano ekeni kisekedi kugira ngo abone amajwi yayabonye kubera ari mu gihugu uno Martin Fayulu ni umukire ntabwo yarazi imibereho y'ubuzima bwa Congo ariko no Etienne Tshisekedi uno muhungu we yarazi ubuzima bw'abanyekongo nabo baze tubarebe bifatanye n'abanyagihugu basangira ubuzima bwose tubahampaye tubone ibitekerezo byabo murakoze cyane
urakoze cyane Okero namwe Thierry
yego amahoro neza
n'amahoro mbabarire rwose wihanganye ndeka nguhe aka kanya gatoya gasigaye
Mbere nzenda nashime na mbere nzenda ngira mvuge ndumvise umuvuka ya nabihereye ko ariko ibyo bidewe na goma merano yahereye erega mvuga perezida Trump ubundi njye mu perezida hari kumenya imereye ikintu aba yaremeye abanyagihugu aba biyumvira kenshi kugishita rero bamuzahure muri iyo nzira kuvuga ngo aranga abantu ikintu kigoye kuyumvira muri iyo nzira ariko niba duka ari umuntu agomba babandi bavuga ati njye naratanze promesi ntibashaka kuyishyitsa niho niko kantu nabivuga ko ariko reka ngaruke muri kano karere k'iwacu nk'uko nawe reka bivuga jewe no kuri ndahimbawe rwose
no n'ibya Congo
nibaza nti bijya bintu yashobora guha ikigwa abanyepolitike b'iwacu mu karere k'iwacu k'ibiyaga binini iyo nabiriya ibintu byari naho n'umubare abatagomba kubyemera turabimenyereye hari abantu batigira bemera ko batsinzwe kandi ibyo ni bijya bintu barakwiye kubikosora
nibyo rwose kandi ko nk'uko bivuga abantu bakwiye kwigira ku bandi ngo ubwenge burarahurwa Thierry rero rwose mbabarire ntabwo tubonye akanya gahagije ariko ngushimire n'abandi bose twari kumwe muri uyu mwanya baduhamagaye n'abatabashije guhamagara ndetse n'abadukurikiye kuri iyi saha yose nkabashimira abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma Tiane Wang na Geoffrey Mutagoma kuri mikoro ya Eugenia Mukankunzi mukomeze rero mugire weekend nziza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika ubwo turaza kongera mukanya